ਕੁਲੀ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬਤ ਅਬਦੁਲ ਬਤ ਗਲਗਲੇ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮਾ ਫੁਲਕਾ ਦਿਲ ਕਬੇ ਅੰਗਾ ਸਾਸਦੀ ਮੇਤਰ ਬੰਦ ਟਿਕਦਮਿਲਮ ਟਿਕਦਮਿਸ਼ਨ ਸੋਦੋਮੀ ਤੋਕਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਸਗੰਤਾ ਫਾਨ ਓਰਮੋਨ ਸਾਤਲਾਈ ਤਿਰਤ ਤੰਸਾਸ ਕਨਾਪਾ ਅਮਦਲ ਕਬਾ ਅਕਮਲਤਨ ਵਰਦਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ
ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਦਿਲ ਬਤਾਰਾ ਉਦਵਾ ਦੁਨਿਆ ਤਿੰ ਜਲਕਬ
ከሞልተን ደገፈቶተ ኬንያ ኦዱ ሀራናን ስንተሙ አኒ ትግስት ገመይቲ ሆገናን ቡልቺን ሰናኖ ትግራይ ቃሞሌን ኢጆ ወሊገልቴ ዲኑማ ዳቡ ወልደብዴ ሞትማ ኢትዮጵያ ወጅን ጥሙረመን ሆጂረን ኦሌ ጀደን ኦቡጊታቾ ረዳ ወሊገልቲቺ ጉቱማቲ ሆጂራ ኦሉ ዳቡንሳ ነጋፊ ነገኛ ኢትዮጵያ ከሱማስ ናንቻቲፍ ኢባጭማ አከቀባቱ አከከቺ ሰኒሩ ዳንጋዋን ትግራይ ሄረ ሞቱማቲን በከምቲ አርገተን ዴቢሱፍ ጅጅረምኒ ጉዳን ሄሙለነ ሊጠ ትግራይ ጉቱማቲ አማሁምኖተ አማራ ጀለጅራን እንጀደን ኦቦጌታቾን ለሚሌ ትግራይ ኩመ ዲባለካ ወመን ጎቸውን ገረጀብና ኢረት ፍደተሙን እትፉፈራሲ ጀቹደን ድልበተ ከለሳ ሚዲያ ሐዋሱማ ኤክስ ረቲ መጠንሰኒው ከነመለስ ጀደን ኦቦጌታቾን ሁምኖኒ ኤርትራ ኩታሌ ካባዲሃቲፊ ባሃ ትግራይ በካ ሀመኝነን ዋን ሰነቲ ራወተም ባዬ በረማታይቲ አመለይ ዱንፈተኒ ጅረኒ ጀደኒሩ ሰበበ ከናኒ ስለሚለን ትግራይ ኩመ ዲባለካ ወመን ሐለ ሀማ ያዱን ሂንደንደ አምኔን ሞራ በቀጥቶታ በየከሳ ከሰቲ ረከቻ ጅራቹ እትፈኒ ሩሲ ጀደኒሩ ዲማከለላልቺሴ ዱብሂማ ሞቱማናኖ አማራ መንገሻ ፈንታው ዱብሱደፍ ያሊን ሰገሌን አሜሪካ ጎደ ሂምልኮፍኒ ሞቱማን ኢትዮጵያ ያዳጊታቾ ከናፍ አመቲ ዴቢኒን ከነንጅሩ ገሩ ኢፍሳ ኦጋቶ ኩፋ ወሊገልቴ ዲኑማ ዳቡረት ከነመረቲ ሁንዳውዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ትግራይ ሊጣ አከናኖ ፈልሚሲሰት ያላሉ ተውደፊ ሙርቲን ዱማ ሂሬናኖ ሌላማኒን ከራ ሪፍረንደሚናኖ ሌከሰት ግግፈሜን አከዱፉ አከበርባዱ አገርሲሴር ኤርትራን ለልቶንሺ ትግራይ ከሳ አከንጅር ኤፍሲቲ ሚኒስትር ወዴፈኖ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ያደገታቸው ድልበታራ በረሰን ከናፍ ዴቢ ኦጋከነን የሮድ ኤራዳፍ ይመናሶ ባቲ ፊደጎጎራ ከናፍ ዴቢ ከናን ቱሬ ጀደኒሩ ካራብራቲን ዩናይትድ ስቴትስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ነሞታ ወልቲ ቡኢንሳ ትግራይ ከሰቲ ኡማሜን ቡቃን ሁንዲ አካቄቲ ዴቢ ሰማኒፍ ሃላሚጄ ሶፍተር ካምፊዋን አከሰፍሱ ዳምቴቲ ኢፍሰሰን በተጥቃ ከለይሳ ኦጋለ መፋ ወሊገልቴ ካናላልች ሱዳን ሚኒስትሪ ሃጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ባሰይን ራየን ኢትሳብየ ኢትዮጵያን ታኔ ጉቱማት ትግራይ ከሳ አከበው ሃለሚጄሱን በርባችሳ አደጀቹዳን በክሰሰኒው ዩናይትድ ስቴትስ ጄቁም ሲናኑ አማራ ቲፊ ኦሮሚያ ከሳ ቲሙደቴስ አከዳበት ዋሚቸ ደበርስፌት ናን ኦሮሚያቲ ቡልቻንጎ ዲነሻዋ ካባ ሀሌላ ጅማ ተደብራ ወተመነጄፈሙ ቆንዳልቶኒ ናኖ ሰኒ ገባሰኒው ኮዲነሻዋ ካባቲ ቡልቻን አና ወጫሌ ኦቦ ንጉሴ ኮሩ ጉርሙ ገሬ ሂደቴ ጅሩን አጄፈሙ ጎድንቸቲ ዋጅሪ ፓርቲ በዳዲና ከራ መጠንሰ ፌስቡኪ በክሲሴራ ኢፍሲቺ አከጀዱቲ ንጉሴን ሃለ ነገኛ ናኖ ካራ ሆርዶፉዳ ፎዶ ዴማ ጅሩ አጄፈመ ፓርቲቺ ሀሌላ ካናዱባ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቱ ጅራጀቹ ዳንኮማታ ኦቡን ሁሴን ነማፈዲ ፊፋይዳ ኡማታ አሜሪካኔ ሱፍ ኩተኑ ቀቡፊ በካ ኡማታ ተጃጅል ሁንደቲ ባየ ጃለተማ ቱሬ ፍይ ሆገን ሰቁቀማ ኦላናዳን ኡማታ ሳ ተጃጅላ ቱሬ ጀዳ መጠንሲ ፓርቲ በዳድናቲን ባይኩን ሀሌላ ፊ ወልትቡ ኢንሰቦደ ሁምኖታ ሞቱማቲ ፊ ወቦይዱቲ ኡማሜን ነሞኒ ብራባየን ሆከንዱ ኦከመዳሁ ገባሰዋን ባህን ኢሙሊሳን ሰገለን አሜሪካ አጄቻ ከነላልቼ ቡልቺንሳ አና ወጫሌ ቲቪ ቡልቺንሳ አና ሻዋ ካባራ ኢፍሰበላ አርገቹ ዳፊያሊን ጎዴ ራፊ ምልኮፍኒ ካራብራቲን ጎርሳና ጀጀወራና ቢልሱማ ኦሮሞ ጅሬኛ ጉደታ ገሬኒሳኒ ሀሌለከና አና ወጫሊኬ ሰቲራ ወቹ ሰገለ አሜሪካ ቲመኒሩ ሀሌልቻን ነሞኒ ሜቃ አከዱ አንገሩ ወን ኢፍሰንንጅሩ ካባ ኡጋንዳ ቡፈተ በቀጥቶታ ከሰቲ በከካዳ ቀበይ ልቡን ነሞተ ኩደ አፍሪ ደርቡ ፖሊሲን ቢየቲ በክሲሴራ ታቴን ኩንድል በታራ አና ባድያ ለማው ከሰት ሙደቴ ዱብሂማን ፖሊሲ ክትማ ሩሱኬ አከጀደንቲ ነሞኒ ሶዶሚ አፉር በላከናን መዳሃኒው ነሞኒ ሚደማን አማማት እኙማን ሳኒ አንበይ ከምንታኡ መዲ ኦዱ ኤፒ ገባሰር ጅራቶኒ ቡፈተ በቀጥቶታ ፓለቤክ አምባይናን በቀጥቶታ ሱዳን ኪባራ ታአኒ ኩን የሮ ባላን ደቀበቲ ቡፈታ የሮ ሜሻ ሲቪላራ ሆጀተሜ ከሰቲ ስርነከለና ራቲ ህርማቻቱሩን ገባፈሜር ቢየ በሃ አፍሪካ ከነከሰቲ ገነገነ በላና ከናደቀቡን አንበረሜው ጋታው ቆንዳልቶን ናንቻ ከጀደንቲ በከካ ሐረቡ እከነቦዳ አብዲ ናንቻት ከኤር Namoonni lola Spain irraa hafan magaalota balaa guddaan irra ga'e keessaa tokko keessatti mootiin Spain Felipe Jaffaa fi qondaaltonni mootummaa yeroo jalqabaatiif daawwannaa isaanii yeroo taasisanitti aariidhaan isaan arrabsanii dhoqqeetti darbachaa oolaniiru. Qondaaltonni mootummaa mootisa wajjin ta'uudhaan namoota miidhaman haasofsiisuudhaaf akkasumas magaalaa Valenshiyaa balaadhaan barbadaa'ee daawwachuu yaalanis jiraattonni diddaa guddaa isaanitti agarsiisaniiru. Lolaa kibxata darbee rooba guddaa booda Ispeen keessatti dhaqqabeen namoonni 200 du'aniiru. Kumaatamaan lakkaawwaman immoo qe'een isaanii barbadaa'eera. Bishaanii fi dhoqqeedhaan laaqameera. Oduun har'aaf jennes kanumaa ani Tigist Gammeetii qophiilee keenya hafan wajjiniin turtii gaarii.
Hordoftoota keenya filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kibxata dhufu geggeeffamuuf jira. Sagantaaleen keenya sanbataaf dirbata dhiyaatanis kanuma irratti fuulleffata. Gabaasa filannoo ilaalchisuudhaan dhiyaate ka jalqabaaf gara jaallanneettiin isin dabarsa.
John Kellyn bara 2017 hanga 2019 pirezidaantii duraanii Donald Trumpiif hoogganaa olaanaa White House ta'uun tajaajilaniiru. Gaaffiif deebii dhiheenya kana The New York Times waliin taasisaniin jeneraalli sadarkaa olaanaa kan sooroma ba'an kun Trump faashistii ta'uun isaanii gaafatamanii deebii kennaniiru.
Inni abbaa irree ta'uun isaa beekamaadha. Namoota abbaa irree ta'an dinqisiifata. Kanas jedheera. Kanaafuu hiika waliigalaa kan faashistii keessa akka seenu beekamaadha. Mirkanaa'aadhas.
Trump himannaa dhiyaate kanaaf waltajjii miidiyaa hawaasaa kan ofii isaanii Truth Social jedhamu irratti deebii kennaniin wantoota biroo keessaa John Kellyn nama fudhatama hin qabnee fi jeneraala hamaa gorsa isaa White House keessatti kana booda akka hin barbaanne akkasumas hojii biraa akka barbaadaniif itti himan. Dilbata kaleessaa kaadhimamaa pirezidaantii ittaanaa kan rippaabilikaanotaa J.D. Vance dubbii Kellyn fi Mark Milley Trump faashistii ta'uu isaanii dubbatan irratti yaada kennaniiru.
People who worked most closely with him, most of them are supporting this ticket. Mark Milley and
Namoonni isa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetan irra caalaan isaanii dorgomuu isaa kana deeggaranii jiru. Mark Milley fi John Kellyn lamaan isaaniiyyuu hojjetoota duraan mufannaa qabannatti fakkaata.
Gargaartonni duraanii Trump 13 garuu jimaata darbe xalayaa banaa gadhiisuudhaan kan John Kellyn jedhan deeggaruudhaan kaadhimamaan pirezidaantii Rippaabilikaan tajaajilaaf kan hin malle ta'uu akeekkachiisaniiru. Senatarri paartii Rippaabilikaanotaa Lindsey Graham kanarratti gonkumaa waliin galan.
I was around him. I don't think he's a fascist. I thought he was a very strong president at a time we needed it.
Ani naannoo isaan ture faashistii natti hin fakkaatu. Yeroo pirezidaantii cimaa nu barbaachisutti pirezidaantii baay'ee cimaa natti fakkaata. Biyya kana karaatti deebisuudhaaf pirezidaantii cimaa ta'a jedhee yaada.
Filattoota lafa falmisiisaa ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan duulli itti aantuu pirezidaantii demokiraatotaa Kamalaa Haaris gaggeessan beeksisa sagalee John Kellyn of keessaa qabu dhageessisaa tureera. Kamalaa Haaris iyyuu yaaddoo wal fakkaatu dhageessisuu irraan fagaanne.
Donald Trump is increasingly unhinged and unstable. And in a second term,
Donald Trump nama madaalee yaanneef hubannaa hin qabne. Marsaa lammaffaa keessatti namoonni akka John Kellyn amala isaaf gocha isaa warra tiksan ta'uuf hin jiran.
Senatara walamni Bernie Sanders kan Haaris White House seenuudhaaf dorgomuu isaanii deeggaran dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona NBC Meet the Press jedhamu irratti Trump faashistii ta'uu isaanii amanuuf dhiisuu isaanii gaafatamanii turan.
I don't like using those words, but clearly he has a strong.
Jechoota sana fayyadamuu natti hin tolle garuu ifatti amala cimaa kan abbaa irrummaa fi dimokiraasii Ameerikaa xiqqeessuu qaba.
Falmiin kun kan uumame yeroo kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan duula filannoo isaanii xumuruuf qophaa'anitti. Trump torban kana booda hiriira dilbata New York keessa ka jiru waltajjii Madison Square Garden keessatti gaggeessan booda kutaalee wal falmisiisoo ta'an keessatti duula filannoo gaggeessu. Kamala Harris guyyoota itti aanan keessatti kutaalee paartii lamaaniif deeggarsa wal fakkaataa qabu jedhan hunda daawwachuuf beellama qabu. Kibxata dhufu Washington keessa ka jiruu fi National Mall jedhamu cinatti filattootaaf falmiisa xumuraa yookaan cufinsaa kan jedhamu dhiyeessuuf jiru.
Ummanni United States sagale kennuu danda'u dhibbarraa harkija waraana biyyattii keessa tajaajilaniiru. Yaadi ummataa dhaabbata Piyuu jedhamu kan eenyaa akka mul'isutti filannoo bara kanaa keessatti gadamuujjiiwwan waraanaa kaadhimamtuu paartii dimokiraatotaa Kaamilaa Haaris irra kaadhimamaa paartii Rippaabilikaan Doonaald Tiraampiin kan filatan ta'uu mul'isa. Tanagaanitti oduu gabaastuun VOA Kaarlaa Baab gabaase ergiteetti kunoo.
It was really serious stuff. The firefights we get in were really hell.
Duguma waan cimaa ture. Lolli biddaa nuti keessa turre duguma gaannama ture.
Gadamoojjii waraanaa Patrick Reesiif eenyuun akka filatan ifaadha.
For me, there's really only one choice, and that's President Trump. And that's because I...
Anaaf filannoon jiru tokko qofa. Innis President Trump. Kunis imaammataa waliigalaa dimokiraatotaaf salphaatti bitamuu waan hin dandeenyeef.
Riis Rippaabilikaanni kan akka Pireezidaant Doonaald Tiraamp dinagdee Yuunaayitid Isteetsi ni fooyyessu liqaa biyyoolessaa guddataa adeemes ni sirreessu jedhan.
It's impacting our credit and it's also impacting the fact that we may not have the...
Seenaa liqaa keenyaa irratti dhiibbaa geessisaa jira. Kana booda maallaqa addunyaaf ta'u qabaachuu dhabuu keenya irratti dhiibbaa geessisaa jira. Liqaan dabaluun itti fufuuf jira.
Gadamoojjiin waraanaa Veetnaam kun akkaataa Tiraamp itti dubbatanitti hin gammadan.
We have the greatest economy in the history of our country.
Seenaa biyya keenyaa keessatti dinagdee cimaa qabna turre.
Garuu kooluugaltoota seeraan alaaf daa'imman hin dhalatin jiraniif eegumsa gochuu laalchisee bu'aa arguun fedhaa jedhu.
He exaggerates a lot, but that's a personality.
Tiraamp waan baay'ee garmalee ol kaasanii dubbatu garuu amalli sun gara maammata isaaniitti waan darbuu hin qabnedha.
Haaris qeeqa hoogganoota waraanaa gorsitoota olaanoo Tiraamp ta'uun tajaajilaa turan irraa eega dhagaanii booda duula filannoo geggeessan. Ministiri raayyaa ittisa biyyaa Tiraamp kan dura Jim Mattis bara 2020 Tiraamp hooggana bilchaataa dhabuu isaanii balaaleffataniiru. Tiraampiin bara jireenya koo keessatti pirezidaantii jalqabaa uummata Ameerikaa tokkoomsuuf hin yaalle jechuudhaan lammiileen Ameerikaa isa maleeyyuu tokko ta'uu danda'u jedhan. Maat jalqaba bara 2000 jeneraala ajajaa waraanaa kan Pleensar turan.
Learned a lot from him, a lot of respect for him.
Hedduun irraa baradhe, hedduun kabajaa qabaaf.
Pleensar gorsaa pirezidaantii Tiraamp duraanii John Kelly kan eenya pirezidaanti Tiraampiin faashistii jedhan jalattis hojjetaniiru.
He doesn't get like military service, right? You know, he stood at the graves of fallen veterans and was like, what was in it for them?
Tiraamp waan tajaajila waraanaa hin galleef sirri miti. Beektaa awwaala loltoota duri bira dhaabatee ture. Maal keessa argatan gowwaaf mo'amtoota sun afaan isaa keessaa ba'e.
Kan ofii isaanii nageenya biyyoolessaaf nama sagalee kennu ofiin jedhan Pleensar akka jedhanitti Tiraampiin itoo hin taane Ukraaniin weerara Raashaarraa kan dhorku Haaris jedhan.
He would sell Ukraine down the river if he saw advantage of it.
Tiraamp bu'aa qabaata taanaan Ukraaniin moggaatti gata. Puutiin waliin michuudha. Waa'ee nama kanaa waan gaarii dubbata jechuu kooti. Namni kun gara jabeessaaf ajjechaa irratti kan bobba'edha.
Filannoo akkaan walitti dhiyoo jiru kanaaf dhaabboliin gadamoojjiiwwan waraanaa akka sagalee kennan jajjabeessaa jiran. Gareen Vet the Vote jedhamu gadamoojjiiwwaniif maatiin miseensota waraanaa wiirtuu filannoo biyyattii guutuu keessatti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru. Uummati Ameerikaa waraanni yookaan gadamoojjiin waraana maal akka ta'e yaada hanga tokko qabu. Garuu yaadi sun sirrii ta'uu dhiisuu mala. Miseensonni waraanaa irra hedduuf gadamoojjiiwwan filattoota walabaati. Kana jechuun paartilee siyaasaa cimsanii hordofan jedhan. Gadamoojjiin waraanaa paartii cimsanii hordofne naannoo mana Patrick Reese jiraatu. Ilmi isaanii Travis Reese gadamoojjii waraanaa Iraaqii fi Afgaanistaan turan. Travis dhuunfaadhaan kan filatan yoo ta'u, Haarisiif sagalee kennan.
I don't know that I'm happy with my choice, but I'm at a...
Filannoo kootti gammadee koo hin beeku garuu. Akka kanatti ayyaade seeraaf mootummaa biyyaaf rakkoo guddaa uumuudhaaf carraa xiqqoo kan qabu eenyu jedhee yaade.
Riis naannoo xarapheezaa irratti waa'ee filannoo dubbachuuf akka hin deemne dubbatan.
As a family, we've decided that we're not going to...
Akka maatiitti siyaasni jaalala maatii keenyaa gidduu akka seenu akka hin eeyyamne murteessineerra gatiin qabu jireenyi baay'ee gabaabaadha.
Thank you.
Lammiiwwan Ameerikaa pirezidaantii itti aanu filachuuf sadaasashan gara wiirtuu filannoo deemu. Garuu baay'inni sagalee uummataa ka biyyoolessaa eenyu pirezidaantii akka ta'u murteessu. Murtiin inni dhumaa pirezidaantii filachuuf baay'ina uummataa kutaa biyyaa irratti hundaa'ee adeemsa geggeessamu kan Electoral College jedhamuun ta'a. Kun attamiin hojjeta? Kaadhimamtoonni sagalee uummataa hedduu argachuun injifatan mormituu isaanii caalaa sagalee irra jireessa argatan jechuudha. Filannoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi garuu akkasitti miti kan hojjetu. Adeemsi Electoral College kun yeroo ammaa filattoota 538 kan qabu yoo ta'u, baay'ina jila koongirasii isaanii irratti hundaa'uudhaan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 50 gidduutti karaabsame yoo ta'u, kunis baay'ina uummataa irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf Kaaliforniyaan bakka bu'oota filattootaa 54 kan qabdu yoo ta'u, kan uummata xiqqaa qabdu Wyoming immoo 3 qofaa qabdi. Pirezidaantii ta'uuf kaadhimamaan tokko yoo xiqqaate sagalee Electoral College 538 keessa 270 argachuu qaba. Kutaalee biyya 48 Washington DC keessatti namni sagalee irra jireessa argate sagalee Electoral College kan isaan qaban mara fudhata. Kutaaleen biyya Meeniif Nebraaskaan sagalee Electoral College hanga tokko kaadhimama aanaalee keessatti sagalee baay'ee qabuuf ramadu kanaaf bayiin argamu addaan qoodama. Bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi yeroo laallu sagaleen uummataa guutuu biyyattii humaa miti jechuudha. Kaadhimamaa isa kaanii gadi sagalee uummataa xiqqaa argatus pirezidaantii ta'uun hin danda'ama. Kun seenaa keessatti yeroo 5 ta'eera. Doonaald Tiraamp kan Hiilarii Kiliintan sagalee miliyoona 2.9 gadi argatanis bara 2016 pirezidaantii ta'aniiru. George W. Bush algoorii gadi sagalee 550 qabaatanis bara 2000 pirezidaantummaa injifataniiru. Adeemsi filannoo kallattiin hin ta'in kan Electoral College jedhamu kun yeroo hedduu qeeqirratti dhiyaata. Adeemsi kun akka haqamuuf wixineen yaadaa 700 ol ka dhiyaate ta'us garuu tokkollee hin milkoofne. Guyyaa filannoo yeroo muraasa booda pirezidaantii itti aanu beekuun keenya hin oolu. Garuu filattoonni Electoral College kanneen filannoo kana murteessan kakutaa biyyaa tokko tokkoonsaa hanga muddeetti sirnaan sagaleen kennan. Garuu filannoo dhiyeenya geggeeffameen kaadhimamaa mo'ameef kan sagalee kenne tokko qofa. Kun bayii filannoon jijjiirre garuu sirni sagalee Ameerikaa yeroo tokko tokko tilmaamamuu akka hin dandeenye agarsiisa. Adeemsi Electoral College qaama heera mootummaa ta'us garuu filattoonni filannoo kana murteessan sagalee uummataa irra jireessa kan kutaa ofii keessaa hordofuun irraan eegamu. Sun kan kutaa biyyaan murtaa'u ta'a. Hanga ammaatti filattoonni Electoral College 90 ta'an kanneen bayii filannoo sanaarraa amantaa dhaban fedhii kutaa biyyaa ala kaadhimama kabiroof sagalee kennaniiru. Filannoo Ameerikaa qixxaata dhuftu geggeeffamu irratti kaadhimamaan Green Party jedhamu naannoo 1% akka argatu tilmaamama. Haa ta'u malee sagalee xinnoos haa lakkoofsisu. Qabxiin 1% kun bayii filannichaa waliigalaa irratti dhiibbaa guddaa ni qabaataa jedhama. Gabaasaa Maaksim Adams nugusuu dhiyeessa.
Jiil Staayin kaadhimamtuun Green Party filannoo pirezidaantummaa irratti na dhiyaatan kun jalqaba isaanii miti jedha gabaasi kun. Fakkeenyaaf bara 2016 kaadhimamtuun paartichaa kun dhibbantaa tokko argatanii ture. Xiinxaltoonni akka tilmaamanitti dhaabni Green Party keessumaa kutaalee murteessoo ta'an keessatti sagalee xinnoo akkasiillee yoo argatan bayii filannichaa irratti jijjiirama guddaa fiduu danda'u. Sagaleen dhibbantaa tokko sun bara sana Hiilarii Kiliintan pirezidaantii ta'anii filatamuu irraa gufachiiseeraan jedhanii amanu dimokiraatonni baay'een. Kutaa Michigaanitti fakkeenyaaf Doonaald Tiraamp Hiilarii Kiliintaniin kan ittiin mo'atan sagalee 11,000 akka turee fi kaadhimamtuun Green Party Jiil Staayin immoo sagalee 51,000 akka argatan yaadachiisu. Haa ta'u malee ekspoortonni tokko tokko sagaleen Staayin argatan sun Hiilariif dhaqaa yookiin hin dhaqu wanti beekamu hin jiru jedhu. University of Virginia Center of Politics jedhamurraa xiinxalaa filannoo kan ta'an Kaayil Koondiik haala kana inni ibsan.
I just don't think it's as easy just to say, oh, well, that person is just stealing votes. You don't know what a voter's behavior would be.
Oh, namni sun sagalee hataa jira jechuun akka salphaanatti hin fakkaatu. Sababaan isaa warri sagalee isaa kennan fedhii yookaan immoo amalli isaanii maal akka ta'e hin beektu. Yoodhuma dhaaba lama keessaa akka filatan dirqisiisamanillee.
Haalli wal fakkaatu filannoo pirezidaantummaa bara 2000 keessas ta'ee ture. Yeroo sana. Weta bakabuan Green Party Ralph Nader, Florida ti sagale kumat ibatoko argatan sana, George W. Bush sagale ibashanif sodomi torban, ture kan karimama demokratota algorin muatan. Jack Rakov, Stanford University, korata dimahira motumati.
Is when you have a highly contested election, and it's being, to some extent, bitterly fought out, you assume that people's second choice would really matter.
Furmata kana wal kabatera konjiru, inna filannon baie waliti iotaye, ummati filmata lammatak abachum barbachisara jitteyadde. Garu modeling kun waligalati dogo gora. Uganjiru, namoni kadimama parti sadafaf sagale sani latan, kanithan sanagur anif, sababa matasani wankabanifida. Tari parti warra jiranitti, aarani ruyokani mogammadomiti. Sanaf sagale sanitin didda sani agar sisu barbadani ta.
Ammas kuno demokratoni iyu egalaniru. Jilistain flanno kanarati harisin sagale argachu maltu gartikesu jitti jadam. Ipsi Maxim Adams kun. VON weta gare dula Jilistain kunamu yaletti. Itana directory presi kantan Sam Pepefel. Kadimama party sadafa kocholun yokin dubbi itibarbadun. Sirna demokrasi gagawu kofoto intane. Sagale filattoota ukkaamsuun ummata doorsisuun waan inni filachuu barbaadu akka hin filanne gochuu yookiin immoo tasuma waanuma filannoo jedhamu akka hin filanne akka irratti hin hirmaanne dhorkuudha jedhan. Haa ta'u malee kutaa Michigan filannoo baranaa kana keessatti baay'ee murteessaa ta'a jedhamu keessatti Green Partiin dhiibbaa olaanaa ni uuma. Sababaan? Kutaan kun Amerikaa keessa kutaa ummanni musliimaa baay'inaan keessa jiraatu waan ta'eef. Musliimonni hedduu kun jeequmsa namummaa Gaazaatti ta'aa jirutti gammadoo ta'uu dhiisuu miti. Bulchiisi Baayden Israa'eliif deeggarsa godhutti kan dhaaran waan ta'eef sagalee isaanii garee Green Partiif laachuu danda'u jedhama. Gabaasaan baatii darbee Kaawunsilii American Islamic Relations jedhamurraa bahe akka jedhutti. Muslimonni Michigan keessa dhibbantaan 40 ta'an Jilistaan yookiin Green Party filachuudhaaf yaadu. Dhibbantaan 12 ta'an immoo Harrisiif sagalee kenninaa jedhaniiru. American Enterprise Institute jedhamurra John Foster kanarratti yaada laataniin.
She'll take more votes from Kamala Harris and Democrats in close key states have not been as successful at keeping her off the ballot.
Jilistaan Kamala Harris irraa sagalee hedduu fudhatti. Kana qofa miti demokraatonni kutaalee dhiyootti jiran mataan isaanii Jilistaaniin gad qabu badaas itti milkoofne. Kanaaf yoo dorgommii kana kutaalee baay'ee murteessoo ta'anitti dhiyeenyaan hubanne Jilistaan gaafa guyyaa filannoo sana kutaalee hedduu eegaman keessatti jijjiirama qaqqabsiisuu ni dandeessi.
Kutaaleen Wisconsiniif Arizoonaan bara 2020 Joe Biden sagalee xinnoon kan itti injifatan naa ta'u. Baranasi kutaaleen lamaan kun warra murteessoo jedhaman keessaadha. Bakka kanatti musliimonni baay'ee Harrisiin osoo hin taane Stainiif sagalee akka laachuuf jiran gabaasi kun dabalee addeesseera. Yeroo filannoo eenyu akka sirriitti filate yookiin filatame ifatti addaan baasuun rakkisaa ta'utti sagaleen Green Partiin argatu qabxii jirurratti jijjiirama guddaa yookiin murteessaa fiduu akka danda'u. Gabaasi Maxim Adams kun addeessee jira.
Sadaasa shan Yuunaayitid Isteetsi keessatti filattoonni pirezidantii duraanii Doonaald Tiraamp yookaan Kamaalaa Haarisiin filachuun eenyutu Waayit Haawusiin akka seenu murteessuu cinaatti teessoo mana maree irra caalaatti eenyutu achuu akka qabus filannoo isaanii ni murteessu. Dhumarratti. Dhaabni siyaasaa kamiyyuu mana maree bakka bootaa yookaan sanatii to'atu pirezidantii haaraa filatamu dhimmoota seerota haaraa tumuuf dhiyeessu yookaan dhiyeessituuf furtuu ta'a. Gabaasa Kaatiriin Gibson mitukkuu dhiyeessa.
Donald West warra yero era frogetti warra demokratota ta un kan bekamt Las Vegas Nevada garaj keset ite antum presidenti Kamala Harris akka flatamtuf qofa kinde sainjirtu sanachinatis senator misensa demokrati Jackie Rosen teso senate United States rakaturufis namonni akka flatani fakasa jirti.
The more we can get out and talk to voters, the more.
Gadibane adaduma flattota dubbisnun jaketin garateso senatit akka debisnuf harka caalu fudanna jedeenis amana.
Kutale United States keessa kutan Nevada dorgommi senatif gol amurratti teso warri demokrati yoka republikani irra caalan akka qabatanif warra murteessu jedhaman keessa tokko. Yero amma garaagarumma xiqqaan warri demokratota teso senati 51 qabaachuun warra republikani caalu. Dorgoma Rosin kan ta'e Sam Brown Afganistanitti tajaajilarra osoo jiru kan miidhaan irra ga'eeru. Washington keessatti jijjiirama fiduun yeroon isaa ammaa jedha. Dinagde birreerraa fagaate qabna. Ilaa mana jireenyaarraa kaasnee hanga imaammata aannisaa keenyaatti wantoonni hojjechuu dandeenyu jiru. Dhimmoota daangaa kana duubas deemuu qabna. Barsiifataan Teeksaas deeggartoota ciccimoo warra Rippaabilikaanii jedhamuun beekamu. Sagaleen filannoo duraa akka agarsiisutti dorgommii Colin Allred Dimokiraatirraa fi kan Rippaabilikaanii Senaatar Ted Cruz gidduutti godhamaa jiru. Baay'ee walitti dhiyoodha. Falmii isaanii torban darbe taasisaniin Allred haleellaa gaafa amajjijaa bara 2021 kaapitol irratti taasifame kaasuun Cruziin falmeera. Filannoon kun itti gaafatamummaa isaati. Yommuu gareen kee qofti injifatu jaalala biyyaa qabaachuu hin dandeessu. Cruzis dhimma kanarratti deebii yommuu kennu. Dhimmoota jeequmsoota Antifaa fi Black Lives Matter kan magaalota guutuu biyyattii guban irratti yommuu dubbatu hin dhageessu. Akkasumas kutaa Montana baadiyaa keessatti senaatara dimokiraatii kan ta'e John Tester Rippaabilikaanticha Tim Shea irraa qormaannisa mudachaa jira. Yaa'ii biyyaalessaa warra dimokiraatota bara kana gaggeeffame irratti jilli achirratti hirmaatan kutaa kana keessatti filattoonni baay'een tarii pirezidaantii Donald Trumpiin filachuu malu. Garuu immoo dimokiraatota seenetii keessa tursiisu jedhanii ture.
Senator Tester gama labsii qonnaan waan nu dhiyeessee jira. Nuus baay'ee abshaala waan ta'aniif san gadhiisuu hin dandeenye.
Yaa'ii biyyaalessaa warra Rippaabilikaanii irratti immoo hirmaattonni galmeen sagalee kennuu karaa liberaaliin ta'e. Kutaa biyya kanaaf sirrii miti jalaniiru.
Tim Sheehy is a real veteran.
Tim Sheehy qabsaa'aa dhugaati. Goota waraanaa inni mallattoo humna galaanarraati.
Manni maree bakka bu'ootaa inni Rippaabilikaanotaan to'atamee jiru garagaluun dimokiraatotaan to'atamuu danda'a ta'a. Teessoowwan mana maree 435 hundi bara kana irra deebiin filatamuuf dorgommiitti dhiyaataniiru jedha. Gabaasni Kaatiriin Jiibsan sagalee Ameerikaaf qindeessiteettu.
Let's go to the garage.